Niazime sikio lako, sikia simulizi ya peke. Niazime na macho yako, uone hii movie ya peke.
Nasabi kigongwe chawe, umutima wanje nda ufuse. Rurure kama simu wange. Nilipangia kwenye chumba la sana, nilipendezwa na binti moja mrem. Alibarikiwa kipaji cha kuigiza, akagiza nikalewa. Mapenzi kazaliwa mikononi mwake nikaingia, japo sikuenea. Kwa mapenzi yangu sikugeuza shingo nione wapi. Sinema ilipoanzia na inapoelekea. Kuna sehemu za ligi za nkapenda kwamba mimi na yeye hatukugombana. Sinema ikaendelea na ikazidi kunikolea.
Niazime sikio lako, sikia simulizi ya peke. Niazime na macho yako, uone hii movie ya peke.
Vingi visa vilimbadilisha kuanza panze kurudi hey. Vingi visa vilimbadilisha kutoka innocent girl hey.
Niazime sikio lako, sikia simulizi ya peke. Niazime na macho yako.
Kujana nae my baby was so fresh, fresher than the rest, man I'm so blessed. Lakini baada ya miezi miwili kabadilika mienendo ya kisiri siri. She not behave like a regular, around me she want me either way I sell it all. Uongo wake ulizidi akageuka, she want me play with my mind, me up and tell you no. Yo, ni mrembo kweli, kweli anavutia, kanitapeli, wake sitarudia.
Nasema moja ligi za nkapenda kwamba mimi na yeye hatukugombana. Sinema ikaendelea na ikazidi kunikolea.
Niazime sikio lako, sikia simulizi ya peke. Niazime na macho yako, uone hii movie ya peke.
Vingi visa vilimbadilisha kuanza panze kurudi hey. Vingi visa vilimbadilisha kutoka innocent girl.
Macho yako, uone hii movie ya pekee.